Saburadi Bogola Vatani Yesidad Waha Barakaisan Metkasta or Rabbe Kaab Sada Ojidat Kisakusada Wayo Wad Unidonta Waha Gamaha Gukuho Shoden Wad Farhidonta Owad Barwagovidonta Nagtadu Waha Guruga Kudaha Handonta Sida Ged Anaba O Miroba Dandala Arurta Duna Waha Nogondona Sida Gedo Saituna oo miiskaaga ku wareegsan bal eeg sidaas uu barakoobi doona ninka rabbiga ka cabsada rabbigu siyoonbu ka barakeyn doona oo cimrigaaga oo dhan waxaad arki doontaa wanaaga Yerusalem haa oo waxaad arki doontaa caruurtaada caruurtooda reer binu Israa'iil korkooda nabad u ahaato